olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua whaasa olo to ina uma tangata iutai e toa lua se fulu olo so i fuopea. Mai le ova i le lua se lawia na ave whaapango ta ina e Hamas ile aso fitua o ketopa o le lua afe lua se fulu ma le tolu. I lalo o le malienga na whautanga ia i le vao Israelu ma Hamas, ua whaafesu ia iai le toa lua se fulu le nei o tangata iuteia, ma le lata i le toa lua afe o tangata Palestina na saisa ia i fale puipuia Israelu. E ui le tau fia mō le taimi nei o le taua, o lo o whaaua o pea whautanga inga i ai kupito, ma le whaamoemoe i se file e mūtu mau i le vao Israelu ma Palestina. Ora na fina tu uinai le to alua se fulu le nei o tangata iuteia o ni ali i uma i le kolu se mumu ma lātou tu uinai i le vanga aua Israelu. O se tasi o tangata iuteia na sa isaia whaapango ta e Hamas mo le lua tausanga ua tuanai o le ali i o Matan Zangauka. Na faalia le fia fia o lona tina ya Einaf Zangauka ina ua toe whaatasia le maafutanga malana tama.
God is great. Matan, you're coming back home. Thank God the war is over. There's no more war. You are coming home. You are my life, and I'm waiting for your return.
Ua lua tausanga o whaaria ata mai ngoa o tangata iuteia na saisaia whaapango tae Hamas I le Hostages Square I le Laumua I Tel Aviv. O se vaenga le nei na pueina e se tusitala, ina ua whaai loa aloa ia mai, le whaasa oloto ina uma o tangata na saisa ia Hamas I le Gaza Strip.
To be living this moment, that it's all over, we can't even process it.
And for the first time in 2 years, there are smiles in the crowd. I'm so proud of Am Israel, of the people of Israel.
These people have been coming out day in, day out. They've been campaigning, they've been protesting for peace, for love, for our brothers and sisters to come home, and finally 2 years later they have.
Na whae te oina, ma tuua ia nisi o tangata no o Israelu le palemia Benjamin Netanyahu I le faa umi umi o le nei taua ona onia na whainga faa politiki. Ae na saunua Netanyahu o se aso faa pito o le nei I le tala faa solopito Israelu.
This is a historic event that some did not believe would happen, but our fighters believed, many among the people believed, and I believed. I know there are many disagreements among us. But on this day, and I hope also in the period ahead, we have every reason to put them aside.
Le faaliliwina mai le ngangana e Peru o le saanoanga le palemi o Israelu Benjamin Netanyahu. E lata I le lua afe tangata Palestina ua faasa olotoina I lalo o le nei malienga. O le to atele o ilato nei, pe lata I le afe fitu se lau. O tangata Palestina na saisai e fita fita Israelu I le lua tausanga ua mawae atu nei. Pe ita I le imolia ilato inisoli ngatu la fono. Na taunuu I laufanua o le Gaza Strip, ni pasi na momoli ei le toatele o tangata Palestina, na saisai e fale puipui a Israelu, manisi na saisai e fale puipui I le Occupied West Bank. E tolu se fulu ma le wha tausanga o wha talitali I le tamā o Yusef Shamanze ma mō ona atalii o Abdel Jawad ma Mohamed Shamanze na saiseia I la ua I se fale puipuia Israelu.
I swear to God, the 34 years have been extremely difficult, very, very hard. Even though many prisoner exchange deals were made over the years, they were always excluded. But thanks to God, today He has willed their release, and we are truly happy and grateful for that.
I lana saunoanga I le palemene o Israelu, na faalia I le peresitene o America Donald Trump, waola ma ua faamuta le taua, E ui nā o le vāenga mua mua le nei o le malienga, ai o lo o whiutanga i pea isi vāenga e au fi ai, ma le leto e umie Hamas, oni a upenga o taua, ma le tu ua atoa e vāenga awa Israelu o ele ele o le Gaza Strip.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity.
Ole reporting fama popo ina Sam Dover ma Ben Lewis, more SBS News.
Toi fia fa'afofonga I nisi tala fa'apea? Fa'afofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lawa e mawailau podcast.